dance again. Mapenzi tu nimepagawa hamjui, ya kila mara ananifanya silali, namuwaza yeye tu, anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu, sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu, na penzi letu ni kama suna, naulizi kama suma, ata akinuna, bado napendeza mchumba, mkimuona ananichuna, usinione huruma, chaptuliwa na mtu, kutu yake chuma, basi mwameni na mpena.
Sawa, sawa.